fall to stand again. Amen, we'll fall to stand again.
Walini andama, wafetina wakanisa kama wakiamini nitakata tama. Ni wabaya, walimwengu wa, ni wabaya. Mungu wangu kanepusha na wachanja chale. Ina Rajabu na Sibu na Wamoro tale. Mafanikio yako karibu, asili unakwasa na ndugu. Wakisikia umepata kazi, wanomba utoke patupu. Binadamu so wabaya, pesa ndio chanzo. Ukizikosa shida, ukizipata raha, zinakutolea mawazo. Binadamu so wabaya, pesa ndio chanzo. Ukizikosa shida, ukizipata raha, zinakutolea mawazo.
Baba God, Baba God, through my own you change my life. Baba God, Baba God, through my own you change my life. Baba God, Baba God, through my own you change my life. Baba God, Baba God, through my own you change my life.
Roho mbaya matatizo, Mungu akipanga imo, anakupa kwa malengo, anakupa kwa malengo. Ujui munda wala saa, tunaishi kwa ritha. Nashukuru Mungu kwa subira, o subira. Kibunda kibunda kikingia, sikaribishi maneno. Pesa ka pesa na nguvu zangu, sitakuchawa na hayo mapepo. Binadamu so wabaya, pesa ndo chanzo. Kizikosa shida ukizipatara, zinakutolea mawazo. Binadamu so wabaya, pesa ndo chanzo. Kizikosa shida ukizipatara, zinakutolea mawazo.
Baba God, Baba God, through my own you change my life. Baba God,
kibunda kibunda kikingia, sikaribishi maneno. Pesa ka pesa na nguvu zangu, sitakuchawa na hayo mapepo.